맞추가 됐네. Hey, hey. 'Cause your favorite song. Mepigwa na shoti Urivo mutumu kama chokoleti Nikilamba na imba Ulala Uwe mzuri kama mdori yeti Kila nikikuna na imba Ulala Namuna simbaka yuko Lindon Kule DM tampika nyundo Na nyumbani neka swimming pool Sunapenda kogelea Uwe mtoto kama tanga Manukato kama jini jini Ulala Unanikosha koka shanga Banduku shani piga pin Ulala Ding ding dong, moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song, hear this song I wanna make this your favorite song Ulala